Music Time in Bambara. Ne jamu kanye wade namariki ka seko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mumi nyokon soro keneka adenge ana ban make modibo damini ne jamu kamye au bela jide ka jija jamu kanye akana fwako sabula nimi talike on dambe deka
farafina foli na milikela wanga foli bawe ni wakatini na ambalma o au kulube ani au nyebe modibo dambele kabi Washington DC Etats-Unis jamana konala farafina foli wade namerika seko ni dongo jamu kanye mumike Arabadon negenye kelenga tabla negenye flala sigibike jemukanga sibiri kari tene o wati kelena ambalma o audance kene konna la ambe sur Facebook ani wati na vewa bambara anga site o www.vewabambara.com o de la amba foena audance ambe ku kene konna la bi ama wili blam washima artisu la pour kanga na baroke me amena foli duman chamandiauma kadamne docteur Kebla kase kalif bamanande master sumi basbi ani mo chama wore Anglekan ko fena yele mako ke bamanan kan andabna se o fena ma o de ugumu kon la ambe soro bamako 102 fm ka gawo 106.1 fm Tombouctou 90.3 fm balma o antena ni jeni kuma chama wore ambe 615 sigini docteur Kev leka dongli kuram borani abafam mako freedom bamanan kan na anko mako kanablali olasa song from mali mali let's go docteur Kev Farafina foli lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na farafina foli a bɛ senna I b'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na farafina foli an ma wele bila mɔgɔ si ma purke a ka se ka na an ka jɛmukan jan bolo an bena foli duman di aw ma ka baro kɛ ni aw ye jɛmukan ɲi kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la sisan an be tɛmɛ ni an ka foli sen filanan ye ni o ye kadi fofana ni ale ye laginɛka ye mun sigiyɔrɔ bɛnnen don ameriki jamana ma a ka dɔngilisiya bɛ fɔ mun ma ko denkɛ fama o hukumu kɔnɔna la shekumar kaba kabi kanka an ka foli b'a ye an bɛ laginɛkaw bɛɛ fo walasa an balimaw an be tɛmɛ ni kadi denkɛ fama let's go leka lamɛnnikɛlaw farafina foli a bɛ senna ali bi balimaw aw kulo bɛ modibo danbele kumakan na kabi washington dc an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye an ka foli bɛ an ka fan club ɲɛmɔgɔ ye ni o ye musa alfa tarawere sirakɔrɔ megetana momo n b'i fɛnɛ fo excellence an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ an bɛ gaɲi kamara fo madam blende an ka foli b'ale fɛnɛ an bɛ modibo gwanɛge kulibali an b'ale fo gaɲi kamara an ka foli b'ale fɛnɛ walasa nin balima ye nin wagati na an bɛ tɛmɛ ni sadio drame ale ka foli se a bɛ fɔ n ma ko ɲame let's go le ga Balmawa bi sina alibi au klube mudibu la kabi Washington DC au kwa Kenya asigira arama jara bangoni na angafuli biye kosebe kosebe Ibrahim Chero anafurumuso ambale fenefu sisa kabama na kanyi ilime kukia angle kanyi amusoro ndo kumina ofleni
session is about my home country Mali.
Ambalma wanga folibawe anga bi angle ko yelema ko ke bamananka en walanda obe bi malika.
Mali is the eighth largest country in Africa.
Mali e farafina gun jamana segina bilbili bai.
The population of Mali is 20 million.
Mali jamana de hagabita mo million mwana.
The capital of Mali is Bamako.
Mali jamana faba oye Bamako ye.
Mali's official language is French, but many people speak Bambara and other languages.
Mali jamana aka barake kan uye tuwawu kanyi, ga mwachama ube bamanan kan anikan warefo.
Back to you.
Ni fuli mbalma o akwa kene abesena ni wati na ambe aseto kulibali anga fuli bale fene ambe jon fene fo ambe mamadu ture ambale fo anga fuli be fatmata ture fene ambe jon fo ni wati na anka nubawa mbume malikona ni malikoka mpulkina faso anga ufo kosewe Cote d'Ivoire anga fuli bawe boboka o amba ufene fo Senegal anga fuli be namajarai ambi fene fo kabindaka sisa ambe temeni Dr. Kreb aleka ni fuli sen ko akobe nyanabo let's go lega.
Dis-moi mon ami, n'est-ce pas que chaque année, il va falloir faire café no kena tika abouti. Ibe kami, kabe na kadi, ikelin tabi kamela me sami benale. Ambe hami na kobe na goya one time, hanga ke chien kan, setane se no pa ale. Anga chasin in your voice, not the first time, I no go waste time. Samina le flare antena tota anga baraka tanya epi fantastic summer fun, magnifique summer fun, take out when call, Jogo Shinten a job, so ambitious seulement, allons-y seulement, allons-y seulement, l'antenne my cinema, antenne à la job, antenne à la job, Fuka for Umalon, tu me sens ma yé.
Drawdi, let us say like a boy put on number one. Every money, Frafina, and Dunia, what were a Joseph Sorotudi? It's all Viola Afrigla, Sunday FM, Bomahu, Tao 92.9 FM, Tomoktu 90.3 FM, Tene, Catabla Gimala, Catan Negan Medru, Catabla Negan Medru, and Isana Bisabala. A better of finance, Tisbu Fenena, Viola Bamara, as an astronomer forward, you do not gain daddy. Ah, I'm Bamala.
Farafina foli in balimaw a bɛ sɛnɛ hali bi nin wagati in na an ka foli bɛ Mali folikɛlaw bɛɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ ka baara ye folikɛla walima seko ni dɔnko kɔkɔrɔmadeli ye an b'o fo. Ali ni Faranja ye nin wagati in na an b'a dɔn i bɛ Faransi. A bɛ tan ni lamɛnni na an ka foli b'i fana ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Madamu Jalo Aida Kone an ka foli b'ale fana ye n'ale ye Biro Malien de Droit d'Auteur ɲɛmɔgɔ ye an ka foli b'a ye. An bɛ Musée National mɔgɔw fana fo Dawuda Keita Madamu Kamara an ka foli b'i fana ye. O la sisan an bɛ tɛmɛ ni Kalif Bamananden ale ka foli sɛ a bɛ fɔ min ma ko kuma bɛ. Let's go, Khalifa.
Mali, the mayor of the music Malian. Dukuti, ni bato kono na bijam. Ibe se kicho. Ni dute se none na ju. Ne yaya na debe kuma. Jare kecho ko debe kuma. Ali ne frali na debe kuma. Ala sona sini nebe firie, doni doni kono nebe nyaka fireye, kahala to sampe duga tena bi imburuye, sebe munu ye ngo munu kange puse, iga avase ulu debe minimise, ifeka foko munu yika juke lawye, ikope ulu debe tikate, nye yele yele na soroka mote, do wana kale ga kubire tarde, sira kaja doni game ka ale, ame nyoko sorofo arrive, inspiration mebe na choko di bodoni. Tiga to kaki bene, munu te no, unu na ne do, unu na ne fo, priorite kenga family, habibi love you baba, I'm sorry papa, my love is elu erape, tiga pa tule paramoko de chikar munu ye titi, ka bringa rafu fiti ni fopi, abeka prefere, ayafu ye bofana ye no no mi. Cabri Pitini, what an ara. The coffee to the big puma, the yaya na the big puma, Jane catch up on the big puma, and in the valley na the big puma.
sita kana konya kami tiga forula konye ibeti dukobi kanto buga siyasi u siyasi buga siyasi u nibela siyasi ube kuga kundu keka bere pe u yere ma baby kaka ke kwa ki shati a ube kasa me kongo mungu kiefe olu kora u chumo ya la u shizi gile matagaba umuru marate toli piku antigi bagate me uyake Ninetei za motri ke kone serutei Tugu tiki jole naka sisi mfere Bolo fara kaja sira chuma pika fere Kapose katache katoste kushoke Tetope kasease nga sisi bula siase Ipose kakife te fose Terate maladi asese kone seruga mondre Mosil etro agola Ondire zigo kolo Mondua u etro adipa Se kialer la kana korbo Andre muya banyaga
Farafina foli la medjala o farafina foli abesena ali bimbal mo ambe temani anga jemu kanyi wala si sansani wati ni na amantega di joma Master Sumi the king of Malian rap Master Sumi ko Amerika sigi amana gore let's go
Je galedo system
hip hop grand studio
Chima minega dua ukae Dorome kele madongo bakele macha wangania de ya dae Misama iPad la, misama iPhone na Amalio nega valzi flea fale no sentiri de la Chesri jala flea, Ameriki siki kan flea Akana kitono kive na kabuto ni indo digi kana furu je Denge na ki denge ni me kalana ya ibe filila Papi nege siye walanse mamena kado kuzen tona Demano nye ka reve zoto la au file bembine Farafije ni majorite be de beka Ameriki nege mine Ameriki mabo sanfeka chunkado de Noel te Solega uli ni chesiri ode ye bablin blanye fe Ameriki si manoron, television ban nege Ante chie refo nyoko ye fodongo de galontie Dongo do nyamblo kuka bomako go kono funu Kastro ala mata hamburger ebe klebe bay todu
USA, Facebook tali blaka ose yantie USA, Jezi ni nilvel nge klipu na masafado USA, Amerika te peyi to portunite Kiagele ya di elektri kala seliga na anjini kato
clipu feni sera ibe kuwa ke ni mina sangare bionse kulubali olube be joshi ke l'amerika très dur comme caillou amerika jagle ya angle ka fobe ya how are you machama nana amerika fengiri na pube si so dollar no fe trigi torogo system flego lutro namari bara odebe ya no che faram suga dimseni makoro
if you want money gotta work hard
te dollar te soro amerika bara be dimseni koro ka makoro faga nothing for nothing fute ya se chacun pour soi USA Kima no stress ibe fado maula nanga duni ke yoro kelim beta amani siegi la
USA Facebook tali blaga ose yante USA Jezi ni nilivel nga kipu na masafado USA Amerika te peyi to portunite jagele ya di elektri kala seliga na anjini kato USA Facebook tali blaga ose yante USA Jezi ni nilivel nga kipu na masafado USA Amerika te peyi to portunite jagele ya di elektri kala seliga na anjini kato Maria Surko
kontra an y'o ye USA denmisɛnnin fitinin ka woloba filan fu USA sɛbɛnko don la chasse à l'américaine USA 15 papier makɔnɔ kɛnɛma kaso USA blogba la facebook kan ye dun be si escalier kɔrɔ ni degera musobogoba la amérique yan kana kɔrɔbɔ fileni galamani mana ci ɲɔgɔnna muso be wuli charge support sukoni dugujɛ cɛ k'i bɔ dentigiya la fo charge support kifuru muso bɔ mali la kana ye USA ni gama mana farala ka pushe bɔ a la o be kɛ kɔrɔtɛ mantalitew be changer akilinaw be falenya USA cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn faamuya furu be siri cogo min a be sa ten USA facebook kani bila ka oseyan tigɛ USA jezini livɛnkɛ kilipu namasa fara don USA l'amérika tɛ pays d'opportunité jagɛlɛya tɛ lɛtiri kalansɛli ka na a ɲini ka dɔn USA facebook kani bila ka oseyan tigɛ USA jezini livɛnkɛ kilipu namasa fara don USA l'amérika tɛ pays d'opportunité jagɛlɛya tɛ lɛtiri kalansɛli ka na a ɲini ka dɔn USA Salif Sanogo depuis Washington USA Madou sous production Maïni Traoré USA Aïchata Bokoum l'union des femmes maliennes Mamadou Dembélé Ladji Fofana USA Salif Ba Didier Baini Adama Sangaré Aha Yeah USA Batoumou Mbachili Bakoko Samasegu Abdul Wahab Diko Mohamed Sako USA Doudou Demba Mina Dem Kamara USA Amadou Sissé Madina Jara Jalo, Ami Maika, Fassi, Amadou Djadé Touré, USA, Abouakar Dijo Koulibaly, USA, Yara, Habib Keita, USA, Ankoulel, L'Enfant Peul, Dassana Traoré.
Kelawo an bɛ tɛmɛ ni farafina foli ye nin waati nin na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ sisan an b'an tɛgɛ di Digalo ale ka foli sen a bɛ fɔ o ma ko bati kɔnɔ dɔnkili walasa katikaw an b'a fɔ o ma big up let's go.
Désormais où les boîtes qu'on a arrêtées ni la sonne à la mode ne de ambiance ni nga son de bi boati de la vie maria kacheni nga bo de bi jalu de la vie o de da ko ma fara diki ka ti ka kwasa no meni vere kanadi nga nganja ti kanadi na la sona ma ke de u la sin ni gisi e ma lo jenga ni nga don ku mi na me diri bu boati de la vie ni te ko so me bo nga sa e ma bu de dansi na e be e dansi ni be fa mi be te ke u Mata yoro si chanasi Don fobate Nana ambiance Ije songura lance Wati kono dongili 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 Wati kono dongili Dongili Cheiti jonga feno finyana Nema kute sare yala Mari shushu nebe yala Wajou fene teda Ni foto kodo kanasra Kamera labo ijo anga fotota Tenyere bonya mwa manate Mwa shiga molo bali yala Kanan pusi 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 Kanan amfura se chika Kanato nga kuma jufa Shuko no mwa de mwa don Ambe le dugu ke tukodo Beki koke nyongono Mwa shiga na shisho mfo Wale dili yo mali dogo Papo alaji Inye shidi mare malaji
Je sais Ousmane
Alema
Alema
Amadou Diabaté
Foli la melikala o farafina foli abesena ali bimbalma o anga foli bawi amana soro yoro fenfela mudibu dambele ali bekanga kuma anga foli ben wati na ali badra jare kabizoni industrial lamba fokusobe kalif bomanande ni ali fene sigelendo wati na bankoni na anga foli bayi ola ambete menini wati na alusam ali ka foli sia bo fomma ko salimata let's go.
Ne sanusi jarai ne entrepreneur ne be amba foje mukan la me sibiru sibiri ula negenye duru kasi negenye woroma view africa malmo I view africa la me
malmo alibi amadu antigala ambe temeni anya fo na tumna anga foli beni watin na barudelo ali sibiro benendo la kabu terminisima tijani mba anga foli ba le fenaye kader amale fenefo ale gazi sur la musique europe benelo la fait vous terminer cela en afrique baie pour ce que Most of the band lament your own about painful possible. I can ask a petrol for me and bowful. Well, I'm a jay, I'm a lusam, I like any folly saying I'm a new way. Say the no, let's go. farafina foli lamɛnnikɛlaw farafina foli a bɛ senna hali bi aw kulo bɛ Modibo Dambele kumakan na kabi Washington DC balimaw o la sisan sa a b'an tɛgɛ di foli dɔnɔ ma an bɛ Babsi Ture ale ka foli se a bɛ fɔ min ma ko furu let's go les gars foli bɛ an yɛrɛ ka fans club mɔgɔw ye ni o ye farafina fali ka fans club ni a ɲɛmɔgɔ ye Musa Alpha Traore Balamusa Keita Umari Siaka an ka foli b'aw bɛɛ ye tɔnden bɛɛ Jacob an b'i fɛnɛ fo Kalif Bamananden an ka foli b'i ye Mopti Dara an b'i fɛnɛ fo tɔnden bɛɛ an b'aw bɛɛ fo Fatim La Presse an ka foli b'i fɛnɛ Ibrahima Fofana an b'i fɛnɛ fo lasa an bɛ Kalif Kani Bamananden foli la mɛn est-ce que Kalif
Jamais n'était n'a salia. Kamal Mesara m'a oublié la télécola. La boutouma
farafina foli a bɛ senna hali bi ni wagati nin na an ka foli bɛ an kanubagaw ye an b'an jɔ amudalayi an bɛ ibrahim fo fana burama an ka foli b'ale ye kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ an ka artistiw fana fo minnu bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la olu de b'a ja an bolo an bɛ ɲɛnaba sɛk fo an ka foli bɛ mama jankunba ye an bɛ mopti dira an ka foli b'ale fɛnɛ an mɛn di an b'ale fɛnɛ fo an ma se ka minnu fɛnɛ tɔgɔ fɔ ya aw bɛɛ ka foli bɛ yan nin yɔrɔ in na hukumu kɔnɔna la an ka fans club président ni o ye musa alfa tawre an b'ale fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ l'homme fort qui n'a pas besoin de renfort excellence balamusa keyita ka fara yoruba laji kan an b'ale fɛnɛ fo an kɔrɔw fɛnɛ an hakili bɛ taga gaɲi kamara la madame blende fanta siribe an ka foli b'ale fɛnɛ ya modibo gwanege kulibali biton an b'ale fɛnɛ fo fana an man jɔ an bɛ musa radio kolonbada an ka foli b'ale fɛnɛ ye an ka foli bɛ ibrahim tiro an'a furumuso ye balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya wagati wagati ye ni farala ɲɔgɔn ka shɛk mar tiro fɛ a lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ modibo danbele walasa an bɛ kɛnɛ wuli ni yɔrɔnin na ni babsi sure ale ka foli sɛn a bɛ fɔ mu ma ko duniya o la balimaw peace out
Kamfama nyini ganye kolula tumala deria utumbe chogodi kolula tumala badenya utumbe chogodi kolula tumala sinjia utumbe chogodi ye anu betile bina badimo sile nyogonka